dadka islaamku sheegada oo socdo oo la gooryaa oo tawxiisada oo mandidaas lan garyaa ka badan ma walaan mabdamis ama diintis ama hanaan bana muslim hayna hanga jitu lan ugu tabo taa min ziyana araga
markaas samay ba
waan sida intaan ahay ya gudaje ama gudaankan aad atiyo ba badbaadidu isku mad leeyta markan intaasna halkaasan aragay anti tii tahay i walaana abaradii dhatiyo ahay aniin ku badbaadsada intaasan aragay la kan sameeyo wala sameeyo galanta kali jirto bal ka haasmaa ilaal ma jirto kan samaana sidii kula ila ka tahay naftay anoo suubay sidii kula ka tahay naftay
dawa ki deere
farta wala ay yar ideeran lan noo ka tabe lan kala oo ka tabe walgeen inta lagu kutaba dheeraa toba agar ka leeyahay agar ka tadin soo raayt ta gabal meero sa jubooyin ka sa jeeyo hayt
ay soo biyaas ay markan helay
baawr
baawr aan dhigaasay ha baawr dawladdu waa misaa Itoobiyaanka
Itoobiyaanka
yaan dhigaasay
ha
kasi wala isin soo bidan jarana oo qaraahay mar ciidamada Itoobiya nagadan aan dawladda nagadan la kaheen khasaare ku
adoorta khasaarada markaas laan ka makiin hirin khasaare walaa Itoobiya ka dhaw iyo nay walaa dadkan ka dhaw dhotaad man seedaas ugu dhaw lanshan walaa jooyo bawgudada adoo ka hawl kale ay tiray kordama walaad ka keentir koobano hayt adam jar
marka minoon ki sen subi jartan han rumid ku ma saminoon in meel gelay baawr ku sur maray markaas ay kaas ay
ramudka ayuuno ofadaas dhagar walaa rawna ka toy ofadaas mobile naga toy ayu no telkin edexed
ee ila maasan marka in may ku aaminsan tahay dal shabaab waqtigan aniga ay soo raaysanaa
waqtigan may ku aaminsanaa tan hataan u baahi leh ahaan may waan diinka baagan sheegan saa
dad badan oo asxaabteen oo al shabaab oo qaar shoo aan taliyaasi oo amirin haayti ku leeyahay tijafta ka jiraan oo al shabaab ee maanka baaqlay
anti oo may waan ardayinkan islaamku dadis la kaga laday ku toobashanano dawladda islaamka afis ku idiisadaan islaamka kala shaabkana ku idiisadaan
dawladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoog iyo
dalka dhaato anti may waan waa waxa ay dhawaano afis imasaama ifyaan leeka ka ifyo leeka ka